Akkam jirtu Heloviizaan? Didiyaadhamaal odeeffannoo imala akkamii isinitti himu?
Odeeffannoo gara biyya alaa fudhachuun gaariidha.
Tole, gara biyya kamii barbaadanidha?
Dubaay.
Dubaay daawwannaaf, hojiidhaaf, barumsaaf maaliin deemuu barbaaddan?
Hojiidha.
Tole, weebsaayitii isinii kennaa? Achirratti hojii garaa garaa jira. Achirratti apply gootanii ergi hojii argattanii booddee nama isin qacaru sana, nama biyya sana jirutu